Erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed aangootti dhufaniyaas yeroo jalqabaatiif filannoon Itoophiyaa keessatti taasifamu inni marsaa jaaffaa wixata dhufu jalqaba. Gabaasa Heezer Merdok Finfinnee irraa VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Horaatu dhiyeessa.
Kanneen daandii irra deeman duula hamaa Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture innaa ilaalu amma gaariidha jechuudhaan Itoophiyaa keessatti walabummaan yaada ofii innaa ibsamu kan akkasii arginee beeknu jedhu.
ካሁን በፊት ባየ ነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው
in the past
ፍለኖ ኢላልጅሴ የሮ ደርባን ከሰ ከነከሴ አርግኔም በይ ጅሬኒ ቃላዌራ ዮካን ሚአይራ የሮዲዮ ኦከረከ እንደሞኒ ዱአኒ ሩገሩ ፍለኖውን ግጌሰማን ካናኒ ስረይሱ ጀዴ ነብደጣ አማ ወለቡ ማቱጅራ ፓርትሌን ሞርሚቱ ወለበታ አኒ ዱለ ፍለኖ ግጌሳጅሩ ቢየቲን ዲሞክራቶዋ ታቲጀኔ አብደነ ጀዳን ውጣተሉፍቱ ኢትዮጵያ ከሰት ummata sagalee kennu waggaa ja'a keessatti miseensota paarlaamaaf kabiyyoolessaa kaadhimamtoota 1800 kanneen paartilee 49 keessaa ta'an filachuuf gara wiirtuu filannoo dhaquuf jira. Kaadhimamtoonni hangi tokko akka jedhanitti ummanni sagalee kennu irraa hedduu kan inni yaadda'u misooma dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchiseeti.
Among the most important issues is that you know, we should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia.
Hedduu barbaachisaa kan ta'e keessa kutaalee Itoophiyaa mara keessatti tasgabbiif nageenyi jiraachuu isaati jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraayiif muddamni naannolee biraa jiraatus filannoo booda nagaa akka ta'u nan amanaa jedhan Toofiq. Kaadhimamtoota keessaa tokko ka ta'an Yohaannis Makunnin rakkoo jiru nan hubadhaa garuu rakkoolee jiru furuudhaan uummata keenya deeggarree filannoon itti fufuu qabaa jedhu. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa Tigraay keessaa humna federaalaaf humnootii naannoo gidduu jiraatus aangoo isaanii qabatanii turu jedhamee eegama. Qabsaa'onni mirgaa hangi tokko akka jedhanitti garuu seenaa Itoophiyaa irraa akka hubatamutti ennaa filannoo aangoon kanuma qabatee jiru harka tura garuu inni kun addaa jedhu.